Kama maninja ukizingua deka mbilo shakuchinja kuna mablaza men pia mapedeje kwenye kona parese kuna internet cafe mahako wamejazana usiseme ostas imeniko jiwe nyaya za umeme maisha kubindana siyo peace kama even machizo ntafutana na maeke 47 ishi kufanya ana soko ke ana vitisho nisola kawaide kusikia milio ya pisto uwa na mshukulu mungu kila siku inapokwenda na west pita siku bila kuibukio na defender watu mapoteza mani wana loads like a monster kila siku ni skendo nyumba zatu zimepigwa jacta ama hustler doa naishi ki VIP wala kufa nige tusha wapa RIP kila siku watu bize kama NYC hafna baku nye hood kama CLB sara sara nige is my hood for show ni place mba osidia wae kuwa before what's up things got around the inni ko home karibu kwenye zila kingdom ata kama show freak nita perform west side sara sara is the hood that I'm from things got around the inni ko home karibu kwenye zila kingdom ata kama show freak nita perform west side sara sara is the hood that I'm from west side iku ndani ya wilaya ya kino kuna mahasta wenye roho mbaya kama oratino true story man what I see of vitisho jomo wane zila never smoke kwa kiko joe kwa hekima na kupata zari kila chesholo ukipita wanacheza kamari kuna wakabaji wanapiga ngumi kama bondia dili zote utapata mbaka pesa bandia kuna wamama madada na masista do ukiwa check kwa mguu wana Godzilla tattoo na mavaza kinyamwezi kama tuko majuu ukitaka beef mtu mbili me and you kwa njia za shortcut watu unapata mkwanja ukiona na mabegi ujue ndani ya mejag yeah. Yeah. Masela wa shi kukuta fegi albums nenda sokoni two steps kwenye begi what's up things got around the inni ko home karibu kwenye zila kingdom ata kama show freak nita perform west side sana sana is the hood that I'm from things got around the inni ko home karibu kwenye zila kingdom ata kama show freak nita perform west side sana sana is the hood that I'm from things got around the inni ko home karibu kwenye zila kingdom ata kama show freak yeah need to perform west side sana sana is the hood that I'm from things got around the inni ko home karibu kwenye zila kingdom ata kama show freak yeah need to perform west side sana sana is the hood that I'm from
what up
I said get it in the house
let me smoke something man
what's up man I said welcome to my hood and when I step in, yo nigga you better step out. Nah, I'm still getting this money. Nigga, Peter in the house. What's up? Sara in the house. Yo, I'm daddy in the house. Woo! What's up, baby?
What's up, baby?
Yeah.
Try to see.
This is my hood, man. Yo, Charlie, what's up?